aan ku bilownay 153 qof oo haystaa dalashada dalalka Mareykanka, Canada, Britain iyo wadamada kale ee Europe ayaa maanta laga soo daadguray magaalada Muqdisho. Dadkan oo muddo ka badan 2 bil ku xayirnaa magaalada Muqdisho oo duulimaadyadii laga joojiyey si loo xakameeyo xanuunka coronavirus ayaa waxa ay xiriiro la sameeyeen safaaradahooda. Safaaradda Mareykanka oo iyadu xiriirisay iyo soo nagaasintay duulimaadkan ayaa waxa ay toddobaadkii hore muwaadiniinteeda Muqdisho ku sugan ku wargelisay in duulimaad loo diyaarin doono. Haddaba wariyaheenna Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ka mid ahaa dadkii maanta ka soo dhoofay magaalada Muqdisho ayaa wax yar ka hor intii aysan diyaaraddii siday soo duulin warbixinta noo soo diray.
Duulimaadkan oo ah mid gaara oo lagu daadguraynayo muwaadiniinta wadamada Mareykanka, Canada, Britain iyo qaar kale oo ku socda dalalka Yurub ayaa galabta waxa ay ka duulaysaa magaalada Muqdisho oo xilligan aan ku suganahay, waxaana ay dayuuraddu geyn doontaa magaalada Addis Ababa oo xarun u ah shirkadda Ethiopian Airlines. Inta badan dadka laga qaadayo magaalada Muqdisho oo kadibna waxa ay sii raaci doonaan duulimaadyo kale oo loo diyaariyay oo gaadhsiin doona dalalka iyo magaalooyinka ay ku socdaan. Waa mid ka mid ah dadka ku soo laabanaya dalka Mareykanka oo aan garoonka Aadan Cadde kula kulmay.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Faadma Cali Macalin, Faadma hooyo joogta airportka Aadan Cadde Muqdisho going to Washington back home.
Halkan imisa saxa yarnay?
2 bil iyo xooga iyo week weli.
Waa gartay marka adiga cabsaday inaad dib u noqoto?
Ana cabsaday volunteerly. Arrimo badanaa u imid, vacation, family scene iyo arrimo kale. 2 bil waan rabi inaan noqdo ka hor, laakiin way isuurtoobi weysay, flight ma jirin. Aad aan faraxsanahay emotionally going back home. That's been long, 2 months is so really. Two and a half almost. It's a long time. Marka alxamdulillah waan ku faraxsanahay waddankayga inaan joogo, wax dhib kuma qabin.
Waa gartay yaa marka aad ka dalbatay inaad caawiyo in lagu daadguray?
Waxaan la xiriirnay safaaradda for a while. They you know always alert inayna siiyaan ayaga ay toosay information ka flightkaas inuu jiro oo dadka ay qaadayaan, then waa booking gareystay.
Dadkan oo u badan dumar iyo caruur ayaa 2 bilood ee u dambeeyey ku xayirnaa magaalada Muqdisho oo duulimaadyadii laga joojiyey si loo yareeyo faafitaanka xanuunka coronavirus. Sidoo kale waxaa garoonka Aadan Cadde aan kula kulmay Cabdalla Nuur Maxamuud.
Waxaan joogaa 3 bilood, waxaan imaaday February 1st.
Dadka inta badan maanta baxaya meelo badan oo kala duwan ay u socdaan Mareykanka u socotaa, qarashka aad ku safrayso imisu dhan yahay kula tahay marka la fiiriyo qiimaha diyaaradda xilligan lagu jira COVID-19?
Waxaan ku baxaynaa tikidkayga wuxuu ahaa $3,244, 3,244 dollar.
Waa gartay marka dhibaatada COVID ay ku yeelatay dadka ka waran, gaar ahaan dadka adigoo kale oo halkan muddo joogay oo haddana ay ku adkaatay bixitaankii, maantana ay idin daldalaysay safaaradda Mareykanka?
Wallaahi aad bay noo xayirtay, sababtoo ah inaan qarashka intaas aan ku bixino waxaa keenay COVID-19. Marka hore waxaan ku imid $900 aan ku imid go-aanbaagayga. Marka haddana wan wey ayaan ku qaatay $3,244.
Dadkan ayaa intooda badan bixiyey lacagaha duulimaadkooda, halka safaaradahoodana ay soo qorsheeyeen sidii duulimaadkaas loo keeni lahaa Muqdisho. Dadka maanta kasoo duulaya garoonka Aadan Cadde ayaa waxaa ka muuqata sida ay ugu faraxsan yihiin inay ku soo laabtaan wadamadii ay ka yimaadeen oo qaarkood ay qoysaskoodii joogaan. Nadiifa Maxamuud Maxamed waxa ay ka mid tahay muwaadiniinta dalka Britain u socda ee ka dhoofaya garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde, waxaana ay ka warramaysaa sida ay ugu baahan tahay caafimaad ahaan in ay dib ugu laabato dalka Britain iyo caruurteeda iyo xaaladda ay maanta garoonka kula kulantay, iyadoo sheegtay in ay ahayd mid khatar gelin karta nolosheeda.
Halkan miyaa ku xayirtay?
Haa, waa ku xayirtaa inaan baxaan rabay, laakiin ay gaadhay aflaas.
Say kugu suura gashay?
According to my children, ilmahayga ii dadaalay, gabdhahayga ii dadaalay. Through the whole world, barwalba waxay dhahay my mother. Because daaweyna ii socda iga kala go'ay, intana ma ka heli karin. So that qasabay noqotay inaan ii dadaalaan inaan diyaaraddan soo raaco. They contacted, I don't know how far and how they did it, but ayagaa contacted la sameeyay Mareykanka safaaradooda. then the British came to my end. The British contacted to the embassy of America. American embassy got the negotiation. Then they got my booking, you know. I'm fine, alhamdulillah. Since I'm going back to my children, I'm very happy. Alhamdulillah. I don't know for a second. Yeah, I don't know for a second. But the way I'm somewhere, I have their airport to the law, Mamulay. ayaa waxay noqotay sidiba world waxa bedelay cudurka dhacay nolosha waxa bedelay cudurkan dhacay cudurka dhacay waxaana la siiyay advice oo awareness ka ah an may yeelin ma samaynin awareness ka ayagoo dad wax dareenaya ma lahayn million jam ahaan ku dhex jiray I'm 60 something I am diabetic. Waxaan qabaa muxuu ahaa isha diabetic asthmatic anahay. I'm very in a germs ka duxan waa sensitive.
Dayuradan ayaa gaari doonta magaalada Addis Ababa oo xarun u ah shirkadda Ethiopian Airlines. Qaar ka mid ah hawlwadeenada shirkadda oo la kulmay ayaa ii sheegay in guud ahaan dadka dayuradan raacaya ay gaarayaan 153 qof. Haddii eedaha awoodda lahaydna waxaana marka ay gaaraan magaalada Addis Ababa ay sii qaadan doonaan dayurado kale oo dalalkoodu ay ugu diyaariyeen halkaas si ay ugu noqdaan magaalooyinka ay ka yimaadeen. Aniga laftayda ayaa ka mid ah dadka maanta ka safraya garoonka dayuradaha. Haddii eebaha awoodda leh idmada Baritoole waxaan ku wajahanahay magaalada London. Ridwan Xaaji Cabdiweli, VOA, Muqdisho.